I think on that beat. A journey of bunnies again. Thunder vibes again. Again and again. Body to body. Jagala obere wange. Gandiwo. Body to body. Obulungi boni na businga feza nzendiwo. Body to body. Jagala obere wange. Gandiwo. Body to body. Obulungi boni na businga feza nzendiwo. Nebuza kufana na yambula. Obuomi osinga ne jambula. Abalala bagende nze sagala. Kwali mwebirungi beneta geno. Newali bani. Nga yagala kutwaula. Kalo yotali chigeza. Omukwano gwange nawe kwa kwata. Bulingano razigyal. Body to body. Njagala obere wange. Gandiwo. Body to body. Obulungi boli na businga feza nze ndiwo. Body to body. Njagala obere wange. Gandiwo. Body to body. Obulungi boli na businga feza nze ndiwo. When I walk I'm the money. Masoga marunji genda bien windo. Nakatete ya karunji. Kewa sabu denze kankore day. You are the queen of my life. Amanyi wensula misuwa wantuka. Kasitota vanga windi. Kwali mwebirunji benetaga. Kamere kwa kafumba. Butunda nukamula sweet no mpaku. Body money future binalotanga yonabi mugwega bade to body njagala obere wange gandiwo bade to body obulungi boli na businga feza nze ndiwo bade to body njagala obere wange gandiwo bade to body obulungi boli na businga feza nze ndiwo njagala obere wensula na buli chenkola bere chikolera gwe kwe musawa mvumula na bulidagala lya mukwana litabulira bana balala bibatabula iganyi yewe ankorera I never wanna see samba touch ogo mobiri gukusana nze ngamba come to your daddy come to your papa girl body to body jagala obere wange gandiwo body to body obulungi boli na businga feza nze ndiwo body to body njagala obere wange gandiwo body to body obulungi boli na businga feza nze ndiwo body to body abanyiza gena na thunder vibes again yeah we sign out.
Got this music from TikuPro.com.